kwenye skepa nemba utu tuye niko village.
Alright, okay.
Oenje mokatike ni my enemies. Want to see me falling?
Hawe
Ashikita shishi vajay Ken Moss. I'm G-O-G.
G-O-G.
Wendali mo misery
2007.
Ashiketa lange na wa ila umi nikenge magape na efimbo. Shashi, I'm going to the top.
Thursdays and Fridays.
Oh, na ningine.
Oh.